Arin your gang, high tunes. Rap dick, she's tame.
Banta teka ini wobotalo. Chonka wobo ini mutima gwanga gira muteku. Mbaye giri birungi vyango vibitiri. Ona Mwangwatao, I feel fire burn. Mubiri gwanga gusaba kama touch. I like your kiss kiss ma. Baby, I miss you in the bed so much. Can you complete me? For sure, I need one more thing.
Na bien kukonza you got it. Tonight girl I'm gonna hold you tight. Menyu mirwe nka Romeo na Juliet. Aba kukwanda bagambe it's too late. Ukafuna bimara Mr. Right. Yono bisingira you're my favorite. Wemba na iwe boli kimu kibo right. Binulire vyo vyo sembeza. Tibinti habebi nyongeza. Chora kachwa mukunjiza. You're sweet. Epia we timbaza.
Spada kila wanya ronda Mwindia kagala samba na kenda Mwini mirwa taina na king kwendia. Just know I'm yours forever. If I call you, please come. If you call me, I'll come. Bia wabidi kunyo mirwe me and you. Love ya mkiberi na keju. Na kupenda sana isi mchezo. For sure isi mchezo. Cause I love you.
Yeah. Funa feeling jibwa korotyo. Ida kabuwa zinalimu kia moyo. Moyo wengonze kyo yo yo. No kero muva zendwa iregyo.
Ebya nengu sise. Ngamba vitaka ya hoga. Mimi ebya nengu sise.
High tunes.